Once upon a time, kuna wase wali realize what's inside Israeli. Ile dimanga wase wa mjei walikwara, ndio saa imekuwa dimanga ya maana. Ski music jameni, ski music jameni.
Natesa wase, ati naleta kompe kwenye game. Ati nafanya vitu wa kufanya, ati ngoma zao zote ziko same. Savani blame, napata tu pesa, na pesa, na pesa. Niliota wande mitaweza, soka weni hate ona eza ni meza. Bado mine roga voodoo, wow patikani google. Miniki anza kuroga, siku wana pesa, siku wana njumu. Sabo dume change, savani ogopa, mabeste wango lione kikuja. Xongo na dhana, juda li dhana kihepa, tilabla na kufa. Asante baba kwa talanta, sasa ama rapa na dhana. Timini Osama kimara hizi beat na mara hizi street na mada producers na ata madapa. Mina pata mona ata after all that a bindu na tako. Nyesha wase mina weza na cheki mina weza chenye nisema sitata. Fanya kingdom, napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No cheki mavazi, no cheki yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No cheki mavazi, no cheki yo chale.
Asante gorilla kwa beat, ngoma za skimo wanafinya repeat na tembea kwa ufalme. Baraka ni mingi, majani kwa wingi, hakuna ukame. Wasupa ni wengi, hadi Kigali, cheki mafame. Kahu ni jengi, sita kubali, mimi mfalme. Hamkucheki ki happen, game ime change all of a sudden. Ngoma zao ni same, zifiche kwa madden. Tanga tanga kwa kingdom, siku izi na roll ma kingdom. Na sita nyamaza, sauti na paza, mimi ni dere, mshipi tabidu mekaza. Hakuna kuwaza, kingdom imekam na jitandaza. Nataka yo wisdom, nataka kukaa forever kwa kingdom. Forever and ever na jeshi na bezi na sing song. Checking my smile my dimple, looky believe this style is simple. K-I-N-G
kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No checking my vazi, no checking yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No checki mabazi, no checki yo
noma. Pali nitoka maisha ni tabu na njaso, nafanya kazi mina hato hada. Kuna time niliweta napata yo pesa. Ngoja, nataka mamangu brothangu sistangu tangu. Pesa zangu zikamu waishi tamu hadi ya semejakisha jogu endo maweza. Gota, nashika kalamu kitabu mistari zangu ndio na chora buda. Mina songa we bado kwa putu na stuka, bado na kufa. Hey, ati weni rap I'm not in outer why change. Buda bado mi producer sita why beat. Ambia madrapa kunyuma mendi ya future, bado na kula makucha. Na pali umefika awezi ni guza. Sabuda mimi ndo navuma kama devi mina madagolata. Wana pa mimi ndo niko mfaya. Wako juu lakini mimi kwa haya. Mimi kingdom mana wanaona haya.
Kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No cheki mavazi, no cheki yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No cheki mabazi, no cheki yo.
Ski music ni movie so true when we do this to many.
Ski music ni movie so true when we do this to many. Ski music jameni.